PLT Natuko Tuko Stream Music. Unaimba ilupate miss fati fati. After church all you do is party. Na 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 na. Unaimba hallelujah. Naro oni unachukia waluya. Mayatima unawanyima chakula. Hey, ukristo gani uo? Ukristo gani uo? Hey, ukristo gani uo? Ukristo gani uo? Hey, ukristo gani uo? Kanisani wanaleta siasa. Kupenda dona kusaka chaufai. Kanisani wanaleta siasa. Kupenda dona kusaka chaufai. Kanisani wanaleta siasa. Kupenda dona kusaka chaufai. Kanisani wanaleta siasa. Kupenda dona kusaka chaufai.
This time I will never claim, I will never blame, I will never blame. This time I'm gonna pray, I'm gonna pray, I'm gonna pray. This time I will never claim, I will never blame, I will never blame. This time I'm gonna pray, I'm gonna pray, I'm gonna pray. Leave for that, I'm gonna sing for him. Every day and you got me care for me. I kneel down, I look up, he show me the way. The light, the truth and the way.
Kanisani wanna let us see us die. Kupenda dona kusaka chafai. Kanisani wanna let us see us die. Kupenda dona kusaka chafai. Kanisani wanna let us see us die. Kupenda dona kusaka chafai. Kanisani wanna let us see us die. Kupenda dona kusaka chafai.
Wengine wadanganya ati fire fire. Wanatumia ujanja ndo wapate sifa. Usipotubu utachomwa na eternal fire. Wengine wadanganya ati fire fire. Wanatumia ujanja ndo wapate sifa. Usipotubu utachomwa na eternal fire.
Guide them, God. Father guide them, ay. Guide them, God. Wasamehe, wasamehe.
Kanisani wana leta siyasai. Kupenda dona kusaka chafai. Kanisani wana leta siyasai. Kupenda dona kusaka chafai. Kanisani wana leta siyasai. Kupenda dona kusaka chafai. Kanisani wana leta siyasai. Kupenda dona kusaka chafai.